ngizodlala nawe. But now you show me through colors. Why you nenza so? Cause mina bendithanda kho. Ey, uthando lwami ngizonika abanye abantu. Cause now I'm trying to move on. And my heart now is starting to heal. Yeah, don't call me, I don't do fix this. Yeah, isha izule. Cause me no never pindele kuwe. Tell chacha uthando lwami. Solkumbulu uthando lwami. Izonika abanye abantu. Banika balfuna yo. Uthando lwami. Solkumbulu uthando lwami. Izonika abanye abantu. Banika balfuna yo.
And I could just say it then. And what I smell, cause I'm not even a mess. You say the sun set, then I say no longer care. Of course it's too late, blonde I'm trying to get set. Yeah, yeah. Take over when I was all I got. Baninga balba wela yo. My love for you, hey. Baninga balba yo.
Solkumbulu uthando lwami. Abanye abantu baninga balfuna yo. Uthando lwami solkumbulu uthando lwami. Ngizonika abanye abantu baninga balfuna yo. Uthando lwami njengoba wena udlala ngalo. Baninga balbawelayo. Uthando lwami baninga balfuna yo.